bwebijo kunsiku n'ebirungi bingi byetukulambulamu n'ebibikwe bwebijo naye kosokera birungi okimanya bumanya nga maseri enyanga ate nno neyali obugenyo newesanga nga yali obulungi kale nno n'obufumbo bwe buto osokera kulumwa n'otukako kwejjusa anti ekivaako ekyo kikino bwe kubanga tonnayika munno byalumwa naddala mbuvubuka bulumya buli omu bwasanga bwayagala okweyisa bwabeera omukyala n'olaba olwomugamba nakubina nakalali natema ate nno n'omusajja bwatyo munnewe namuyisanga omunyage bambi ddala baganda bange atakimanyiya bugalabanja ddala obukumbo lyeddembe atakimanyiya bugalabanja mugende mumaasa watalina kuddirira kyoka naba bukumye mwebale mugende mumaasa watalina kuddirira ebitta obufumbo bibino mwebutamanya nsobizo n'okulema okwenenya ediini mumaka nayeyamba tiwebula mumakago tewali ekigonjoka ate nno waliwo ekibi ekirala bwe mwenkanonkano ogwera ne wabulawo omusukkulu n'okuwoza enkyalo linenga kimalamu amaanyi eri munno okukwesiga ddala baganda bange atakimanyiya bugalabanja ddala obukumbo lyeddembe atakimanyiya bugalabanja gisiikula nnyongo mu maka nkubuulidde waliwo banja batamanyi kugivuga lufuno weebweru natandika olw'okwetema byonna eby'omukyala byakola newaali bamukyala ku bbaawe byakola kimanye ng'ekitiibwa ekijjubu kiva mu makago n'ebweru ne kikola kimanyi ng'omukwano mu bbirire guba gwa njawulo guluma gutujjirira naye mukwano ky'olina kwe ky'okumanya kyekiwomereza ekivaamu ebikatuufu n'oyakuvumisa omulonde bwe kuva kuva lumu n'otandika olw'okwejjusa ensimbi n'ebiga ebigenduse nga tolina kyakukola okujjako okufiirizibwa ddala baganda bange miga emboozi ezinnyumizibwa awalala ddala obukumbo lyeddembe atakimanyiya bugalabanja ebikuuma obufumbo bibino